Genie X double six.
Your body's on fire, fire. Don't knock at the vipaya, baya. Sini mekupandisha mimi, takushusha. Na kote tatembeza ndimi, kusafisha.
Nimeweka mima words on you. Nakupenda sana my love. Weka mima words on you. Nafurahi ukini cheki cheki my love. Cheki cheki my love. Checky, checky.
Baby, slow down.
Zikoleza za koround. Unanchochea kunikiwa down, 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 down. Bebe, afu bebe. Si umenipenda mwenyewe. Jo, jo, unibebe. Ma exi tu wapige mawe.
Oh baby, uje na mizi. Tule wali na nyama mingi.
Kwenye mapenzi safi sina mindo ba. Na najuwaga kulenga top shot. Ta, ta.